unanipa kizaizai. Wendo wangu mabubai. Oh baby umenika mata mama. Na kwa kondonisha data sana. Nikiwa na yo unanijaza mafili. The way you the dance you killing. Nimerizika mami kwako na chili. Nime chili.
Bila na vo dance dance yo. Kamoyo kana touchy touchy yo.
Na wendo nasi nasi yo. You the nasi yo.
Umenifanya waxi mama. Nimesha kupa maxi mama. Sitopoteza bahati mama. You the mama oh.
Kizai zai.
Mewapige chini. Wendo wangu umai umai. Na rangi yako brown skinny. Mkia wako uniko nyuma.
When you dance, when you dance. Break it down, break it down.
Baby girl give me love, give me love. Baby girl give me love.
When you dance, when you dance. Break it down, break it down.
Baby girl show me love, show me love. Baby girl show me love. Umenifanya waxi mama. Nimesha kupa maxi mama. Sitopoteza bahati mama.
Yude mama oh.
Kizai zai. Kizai zai. Kizai zai.